kuwena Mbuyote ya mulimu Mwale latole Unifatabo Mwabupilo Unifatabo Mwabupilo waka Luna ni nyakalalo Mwalipilu za luna Ni hae babaka utwa muna Lila tola haoli nilo vile pilu
Seba kimu selu
Mwalifasi lote kachenu Kina munyali wae fitisi
saa Muselo wasina winga Muselo kimuselo Muselo wasina winga Muse hakikutafuka ni mbani Sai chuta muselo Muse hakikutafuka ni mbani Sai chuta muselo
Kamonyi monyi
Zamayo monyika
Ukete kubaba tapa
Zamayo mwenyika ukete kubaba nde
Ukete kubolata
Zamayo mwenyika ukete kubaba
nde Mawe mbonyi ya siloko
Zamayo mwenyika ukete kubaba nde
Ukete yo, ukete yale Ukete yo, ukete yale Ukete yo, kapo ukete yale Ukete yo, mawe ukete yale Ukete yo, ukete yale
Yela